senza cazzo. Kaboom!
Chintu chamene chiseka sandiye chachidisha. Wena mare pinga nyana kula pizza. Vere jimazeka na we everyday ndiye ma enemy. Na baby wamene yongonyonga ndiye alumaziva. Kama ke ujeza ndiye kamaruma. Pamale pula ma black table ndiye wa ma posting. Zunga zibe njoka pachi panda. Kapa pasha osa santa sama zivika mweho. Kati ya chaya zimairo. Na tinkala kea fumune. Chicheza na he, chiseka na he, chikutia na he. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Chiseka na he komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima peze kana mo evide. Shushushu. Madamu wakatuma foni pale mbeka namba inango. Benangu si yankika ni chodabu isanzo. Wazanga wakatuma foni swani mvela. Kaya nindani yango mvela. I'm wondering, nindani uyo. Nindani alipizi muka foni kanga. Chito zinazidabu isa mama. Muntu paka bawa angoshoka pona nyama. Ali undercover angoshoka michopo. Chiripizi tiseka na heve. Chicheza na he, tiseka na he, chikutia na he. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na he komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima peze kana mo evide. Shushushu. Kuchechi wakamba na matanks. Bela wapeleka muma basi makonda gita. Bela nguni mamaneta muma company. Kuma priority ni kutora nkani. Ulibe alisefu maoska popa balimbwe. Bela ni mamonku mu university. Olu azemoma palevo. Bela ni ma DJ. Bizi vango punda shipwe shipwe. Bela ni mazorola. Washushula kumozi na kapokola. Akungenela ni mwami shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Jiseka na eko mata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima peze kana mo evide. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Mukamwa shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jimapeze kana mo evide. Shushushu.
Jeo Tawani. Eko Lima is leaving for Charlie Bravo tomorrow. Right now we are listening to Hotel's conversation. We were thinking they are not planning anything with Charlie Kiro. Double correct. November Oscar revealing anything to do with 48 Foxtrot Lima Alpha Tango Sierra.
Peter Zenzagaze, please stop.
G-Show Records production.
Peter Zen Bande Beat, Ekiribe, Kanunube, as a tiger.
It's feeding paper that we have to get. Quincy Wincy, you know, hooked up again.
DJ Showstar.com.
In fact, I work for the council.